tambla 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 iweke juu na wekewa bana tambla ijae kata kiu kau kamba tambla tambla juu tambla 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 juu tambla 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 iweke juu na wekewa bana tambla ijae kata kiu kau kamba tambla yako iko empty na umenyamaza mbona house party free entry ni kukata tu na ngoma beba kifuniko ya chupa usiulize mbona akili ni nywele kama uko na jaba chana sherehe imeanza ngware mpaka che sema pool party mbogi nasikia fiti huku ndani nasikia tu who's daddy mwenye analalisha chukua wake mweke katikati mini referee kifika kwa ngono mister weka tambla juu ikiisha
ongezewa
maliza watoto wasipate ya kulewa hata kama huna manzi weomba
utapewa
asubuhi tutachekelea mwenye amegongewa tambla tambla juu tambla 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 juu tambla 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 iweke juu na wekewa bana tambla ijae kata kiu kau kamba tambla tambla juu tambla 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 juu tambla 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 iweke juu na wekewa bana tambla ijae kata kiu kau kamba
bishaji tepa msinieke mchele pedi views meki seti kimenieka mbele spendi news magazeti sauna dai tuongele musa usikate maji kama ujui kuogelea sele kama meiva na ni diva mselect nyekele siku njema take ni mtembele nitele zena pia si bishangi kengele kifungwa bia utupangi pekele anakupia mchini ya jua zenyu tusha zoea nana confirm na wajua mwezi tukocholea kama ni mjanja usha tusoma inajati kwelezea hini andovu na yango maweka tambla kwa air
tambla tambla juu tambla 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 juu tambla 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 iweke juu na wekewa bana tambla ijae kata kiu kau kamba tambla tambla juu tambla 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 juu tambla 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 iweke juu na wekewa bana tambla ijae kata kiu kau kamba
tambla tambla juu tambla 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 juu tambla 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 iweke juu na wekewa bana tambla ijae kata kiu kau kamba.